nti nkwagala mukwano kyo kituufu nkwagalira ddala kimanye nti onsonsomola sikulimba owoomerera kimanye omutima ogukuba nnyo bw'ovaawo nja kuzirika bw'omwenya nzitowererwa nnyamba ky'ompulira ŋŋenderera bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo kimanye oli superstar olingaako okumakya akasana akalungi akabereberye ekituufu oshananana bw'otunula nzitowererwa nnyamba ky'ompulira ŋŋenderera kimanye nti lw'oba toliye nno omutima gunnuma nnyo wulira private waswa kimanye nti onsonsomola sikulimba owoomerera kimanye omutima ogukuba nnyo bw'ovaawo nja kuzirika bw'omwenya nzitowererwa nnyamba ky'ompulira ŋŋenderera bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo olina bingi by'otamanyi ebiso byebyo binkuba n'enfa kimanye n'ebyo by'otambula ng'omudola gyendi eno binkolera nze binkolera nnyo beibi binkolera omukwano gw'ondaga kikwano kumponya ddagala kimanye nti onsonsomola sikulimba owoomerera kimanye omutima ogukuba nnyo bw'ovaawo nja kuzirika bw'omwenya nzitowererwa nnyamba ky'ompulira ŋŋenderera bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo wulira kye nkusaba toŋŋaana nondekawo n'okikola nondekawo bananga ebya laavu mbiggalawo nze mbiggalawo beibi mbiggalawo nze omukwano gwe nnina gy'oli gweyongera kimanye nti onsonsomola sikulimba owoomerera kimanye omutima ogukuba nnyo bw'ovaawo nja kuzirika nzitowererwa nnyamba ky'ompulira ŋŋenderera bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo bebi nnyamba kubanga ky'omutima ogukuba nnyo kimanye nti onsonsomola sikulimba owoomerera kimanye omutima ogukuba nnyo bw'ovaawo nja kuzirika